Tuna watu wengine ni viwete, tuna watu wengine Mutu ni mutu, baba. 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 Mutu ni mutu, baba.